Atlantique jamana ka lasiri min be jira la jamana tiki fla nunu fe White House la o be je ka fo sabati la fasali barala civili nucléaire fanga la ani nege di chogo la munu nafaka bon fanga jiginu ma o ko laban nka Rishi Sunak ya soro White House fe ko faraje dlan fe ro no etwa wu izinu be nafa soro yoro do la Joe Biden ka deme bulu dalem bala no ye Inflation Reduction Act ye no be friendlane America made in America la fasa ni maloya te la fasali stratégie la Amérique jamana tigi ye laidu ta ko abina Amérique sugu da wuli to wu izini tigi wuye wala sa ka marfa chaman ba dlani sabatili inafo geleden fariman no ye missile hypersonic ki jamana fla nunu ka benkan min dabora ka nyeshi shinwa jamana ma o fana nyeshi lembe hadila ta wu fanga lakana ni ani fin dlan chogo cheke da wu ka danayama ambe gele ya kura soro munu nyeshi lembe dien sabatili ma fanga tigi wu inafo risila ni shin wa fretge munumbe mogojoro jamana te mununa ani jamana kokan konyo inafo wati yelemani akuna funi be minkala.